is Levati Beats.
Leo ni katika asubuhi, sura ya chui, na kuandika barua nyumbani zenyu, muda mrefu sikuni. Njoo kalia, 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 kalia. Njoo kalia kiti, kalia, 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 kalia. Njoo kalia, 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 kalia. Njoo kalia kiti, kalia, 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 kalia. Abedo shuye matuma, abedo shuye matuma. Abedo shuye matuma. Mkoye neva mambo mingi, you stick up but you bibi. Avogere vigambe vinji, vira vira viva kola kuzi pretty. So sticky on me, baby, baby. Finna be a baby, baby. So sticky on me, baby, baby. Usijali na wakelele. Njoo kalia, 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 kalia. Njoo kalia kiti, kalia, 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 kalia. Njoo kalia, 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 kalia. Njoo kalia kiti, kalia, 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 kalia.
Kutoka zane, dunwa kumukomoti. Kutoka zane, boba tetu dunwa kumukomoti.
Njoo kalia, 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 kalia. Njoo kalia kiti, kalia, 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 kalia. Njoo kalia, 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 kalia. Njoo kalia kiti, kalia, 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 kalia.
Ushuye matuma, mbele shuye matuma, mbele.
Yeah, I'm with them. So sticky on me, baby, baby. Finna be a billion. So sticky on me, baby, baby. Pussy darling, now I can't really.
Yeah, Motali Estel Music.